Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Bana ba modimo tla ke dumedise gape mo mosong. Ke leboge modimo gore tsosa, gore fa bophelo le gore re bo re tlo utlwa lefoko la gago le leng gore le a re aga ka dinako tso tsotlhe. Moso o ke rata gore re ke re arogane lefoko la modimo, re bone maatla. Maatla a kobamelo, the power of worship. Gore e kgona gore e tse motho e mo ise ko kae. Go le gantsi re bona worship o kare ke go opela fela. Re bona o kare go obamela modimo ka pelo ke selo se se senang maatla. Ke batla gore ke le bontshe go ya ka lefoko la modimo mo mosong wa gore go na le maatla a kanangkang. Re tlile go buisa mo bukeng ya 1 Samuel chapter 10 verse 5 and verse 6. Mo e reng. Morago ga moo o tla fitlha kwa thabaneng ya modimo kwa balebeledi ba puso ya bafilisita ba leng teng, mme e tla re o fitlha teng mo motseng o kgatlhane le setlhopha sa baporofeta ba fologa mo thabaneng ya tlhabelo ba eteletswe pele ke balitsi ba harepa le moropana le lotlhaka le lengope ba ntse ba bua ka mokgwa wa baporofeta. Foo mowa wa morena o tla go tsena, mme o tla itshola jaaka mo profiti nabo, o fetoga monna o sele. Modimo wa rona re a leboga le mo mosong wa letsatsi le gore ra ra bua le rona ka lefoko la gago leo modimo maikemisetso e leng gore aga gore siamisa gore phepafaletsa go bua ga Kereste Jesu wa Nazareta. Amen. Ngwana modimo, mo re bona Samuele a ya go tlotsa Saulo, ke kganya Samuele ya go tlotsa Saulo gore e nne kgosi. Yaanong re bona mo le go latlhega ditonki, ga go latlhega ditonki, Saulo o tshwanelwa ke gore a ye go batla ditonki. Saulo e ne le modisa wa ditonki, wa itse motho o disang ditonki ke motho o nyatsegang thata, ebile ga a na boleng go ya ka rona go tshwana le motho wa disang dikgomo kapa wa disang dinku le dipudi yalo. Tonki ke tonki, ke selo se se nyatsegang se e leng gore le ga e sule mole ga gona ope wa ka bonang gore a e ka jewa ka baka la gore go ya ka rona tonki ke phologolo e leng gore o ka sekebe wa ikamanya le yona le ka motlha ope. But go latlhega ditonki, Saulo wa tsamaya o ile o batla ditonki. Mole ga a batla ditonki, motlhanka wa modimo Samuele o mmolelela sengwe o re, bona wena Saule, o seketlhile o tshwenyegela go batla ditonki, ditonki di bonwe. Se ke se tlhokang mo go wena ke gore o tlo tsamaya o fitlha mo lefelong le leng gore ke the stronghold ya bafilisita. Ga o fitlha mo, as soon as you come to the city, bona go na le ntho engwe e tshwarang moya wa ka mo gore Saulo o tshwanetse a tsamaye a fitlhe to a certain point gore dilo di diragale. Bakreste re batla gore nako le nako ge re akanya ka dilo tsa modimo di be di no itiragalela fela, but mo bokresteng ba gago go na le leeto, o tshwanetse o tsamaye o fitlhe to a certain point, o fitlhe to a certain level ya go gola gore o bone dilo di diragala ka wena. So are as soon as o fitlha mo motseng o kopana le group ya ba profeta ba tla be ba fologa from the high place. Ke ratile this thing ga ke bala ka sekgwa gore ba tla be ba fologa from the high place. Wa bona ngwana wa modimo, ga o batla o bona gore go na le maatla, go na le dilo tse dintsi tse re di fitlhelelang mo bophelong ba sekreste, ke gore nke o leke go namela thaba, leka gore o itime dijo, leka gore o batle sefatlhego sa modimo. Ga o theoga from the high place ke mo o tla o bonang dilo di diragala mo teng. Are soon as o tsena ka motse oo o kopana le ba profeta, group ya bona ba tla be ba fologa from that high place, ba tshwere diharepa, ba letsa ditamborini, ba letsa difluti, ba letsa dimeropa, go tla be go worshipiwa ebile ba profeta gona moo. Saulo monna o e leng gore ke modisa fela wa ditonki o kopana le batho ba e leng gore o ne a sa nagana le ka tsatsi le leng gore a ka ba o mongwe wa bona. So o kopana le bona, lentswe la modimo le re ge ba ntse ba profeta mole moya wa modimo wa tsena mo go yena ga o tsena mo go yena ene le yena a simolla a profeta a fetoga go nna monna o mongwe bona ngwana modimo wo shipi ya rona re le bana ba modimo o itse gore le ga batho ba sa lemoge maatla a yona ga re tswetse pele re ka worshipa to a certain level ro fitlhelela bana ba modimo gore batho bao fetoga ba fetolwa ke kobamelo ya rona ba fetola ke mokgwa o re rorisang modimo ka ona moya wa modimo o tla theoga wa tshwara batho ke dumela gore ba kileng ba itemogela se ke se buang se ba utlwa maatla ao ke buang ka ona ale so lentswe la modimo mo verse 10 mole le re e rile ge Saulo a tlo fitlha mo Gibea mole groupu a kopana le groupu ele ya baporofeta moya wa modimo wa tseya taolo mo go ene suddenly ga o tle ka di-step o nanya moya wa modimo ga o tseya taolo o tsaya taolo gone yanong ga o rerisi ga o batle go utlwa opinion ya motho because modimo ke modimo wa na le di-plane tsa gae rona ga re ka tswela pele ra worshipa bana ba modimo whether ke ka mo beseng whether ke ka ko tirong whether ke ko kae ke batla go golemosa selo se le sengwe gore moya wa modimo o tlo tsaya taolo o ka worshipa le mo legaeng la gago moya wa modimo o tlile go tsaya taolo and ga o tseya taolo o itse gore go na le wa tlo fetogang gona moo e re mme Saulo e rile ga moya wa modimo o tla le ene a itshola bjaka ba profeta moya wa modimo o go batla o le tsotsi o go batla ditsela tsa gago di sa tlhamalela mara ga go worshipiwa o a fetoga ngwana wa modimo o ke batla go bolelela gore ke bua ka maatla a kobamelo mo gore ga re ka itse sephirisele sa kobamelo ra boela mo kobamelong maphelo a batho a tle go fetoga e tlo re fela re santsene re opela sefela se re reng ke the old fashioned hymn e tshware o mongwe a utlwe molaetsa wa teng a utlwe maatla teng na re pholositswe go opela difela bana ba modimo ga se opela mole o utlwa molaetsa wa teng o utlwa le moya wa modimo go tshwara o utlwa le re ko lefatsheng le leng so a re tsweleng pele re roriseng ke batla go bolela gore motho o kgona go tšhentšhiwa ke se motho o mongwe a se dirang bjaka bebele bolela e re bad company corrupts good character ke batla go bolela gore moprofeta wa modimo motho wa rera lefoko la modimo ga a le rera a na le worship bana ba modimo e maatla bophelo ba motho bo a fetoga re seke ra nyemisa ra rera thaka mo lefokong la modimo thata ra nyemisa ka mo worshiping let us worship ka maatla e re mole ga re worshipa ka maatla le lentswe la modimo le tlo tswa ka maatla tla go bolela gore worship ke yona e preparang the mood wa go ramogela lefoko la modimo o kile wa utlwa o worshipile ka pelo ya gago yotlhe ka moya wa gago yotlhe oh halleluja o worshipile bana ba modimo ge lentswe la modimo le tlo bolela le kry-a mmuolo o sotse o nonne o a tshegofala o utlwa modimo go feta batho ba botlhe because the worship e setse e preparile mmuolo gore go tlotle go nne le maatla mo bophelong ba gago bona ngwana modimo Elijah le Elisha ge ba tlo tsamaya mmogo ba tlo fitlha mo Jericho ba ikgoile go bonala ba dikaganyeditswe ke masole a tlileng go ba tlhasela mara Elijah a bua a kopa modimo gore a bule Elisha matlho now lentswe la modimo le re Elisha le ene a ba a simolola a porofeta o porofeta o kry-a maatla a moporofeti ka gore ngwana wa modimo o utlweletse moprofeta o kry-a maatla a worship ka gore o utlweletse worship Meriamo le ene o ne a na le pina e neng e le ka mo pelong ya gage ya re a e worshipa bana ba modimo a opela a tsere dithamborine a letsale le moropo a letsa a influencer makgarebe a otlhe a neng a le teng a Iseraele ba iphitlhela ba mosala morago because ga gona motho wa ka ganetsanang wa ka resistang maatla a worship bona Tafita ga a le ka mo lapelela ga Saulo Saulo a tlhaselwa ke matimone Tafita a tsaya haripa ya gae a e letsa bana ba modimo a e letsa lentswe la modimo le re madimone a neng a motshwere a le a ne a tswa mo go yena moya o bosula o ne o tswa mo go yena
o siamisiwa ke worship. Dilo tse dingwe you will never o di bone sentle, you will never understand them sentle until o simolola ka worship bana ba Modimo. Jaanong rona re le bana ba Modimo, batho gone yanong ba setse ba latlhile worship, ba setse re tseneletse mo goreng ba Modimo a ba fileng the gift ya go worshipa, re setse re batla go patelwa gore re kgone go worshipa. No, ke batla gore re tsene mo tabeng ya go worshipa ka moya wa Modimo. Ga re buisa mole mo bukeng ya Samuel chapter 19, ebe re simolola mo verse 19 mole, re utlwe maatla a teng e yona e ntatlhetse mo fatshe, e re mme Saulwe a sebela gathe, itse gore Tafita o mo matlong a baprofeta kwa Rama. Ke fa Saulo a roma barungu go tshwara Dafita, ya re ba bona lesomo la baprofeta le duduetsa le Samuele a eme e le tlhogo ya bona. Barungu ba ga Saulo ba tsenwa ke moya wa Modimo le bone ba duduetsa, ya re Saulo a sena go begelwa jalo a roma barungu ba bangwe le bone ba duduetsa, gape Saulo a roma barungu ba boraro le bone ba duduetsa. Jaanong Saulo a ya ka kwa Rama ka esi, a fitlha kwa sedibeng se segolo se se kwa sego, a botsa a re Samuele le Dafita ba kae? Ba re ba monwa matlhong a baprofeta kwa Rama. A ya teng kwa matlhong a baprofeta kwa Rama, mme le ene a tsenwa ke moya wa Modimo, a tsamaya a ntse a duduetsa go ya a fitlha kwa teng. Oh, haleluya! Ke fa le ene a apola diaparo tsa gagwe, a duduetsa fa pele ga Samuele, a namalala fa fatshe, a sa ikatega motshegare otlhe oo le bosigo jotlhe joo. Ke ka moo go thweng a Saulwe le ene ke moprofeta. Ke rata maatla a Modimo. Saulwe o ne a ile ka maikaelelo a go ya go sulafaletsa Dafita bophelo ba gae, mara ka gore Dafita o ne a le ka mo botebong ba Modimo, o ne a dikaganyeditswe ke batho ba ba worshipang le ene a worshipa. Gwa tla groupu e neng e tshwanetse e tlo motshwara le yone ya worshipa, gwa tla ya boraro le yone ya worshipa. Yaanong monno Saulo a re ke a ikisa ka bonna, ga tloga tsena fela le ene a phitlhela a worshipa ene go feta ba bangwe, a ba apola diaparo tsae a di latlhela kwa a namalala, a utlwa maatla a the worship, a utlwa maatla a go rorisa Modimo. Ba re maatla a go rorisa Modimo ga gona wa ka ganetsana le one, ga gona wa ka emelanang kgatlhano le one. Ke batla go gobolelela ngwana wa Modimo gore le wena ga o ka simolola wa dira dilo tso tsotlhe ka worship, Satane ga go tlhasela wa simolola wa worshipa. Mo le ga o sena selo wa simolola wa worshipa, dilo di tle go diragala mo bophelong ba gago. Bona Saulo le ene ga a tsena mole as nobody, mara ga fitlha ka mogare ga groupu ya baprofeta a worshipa, bana ba Modimo a re worshipeng ka mo ntlong ya Modimo. Re tlogele gore ga go worshipiwa e be re lebeletse dinala, e be re lebeletse meriri, re lebeletse diaparo. Let us forget about everything. Ga o tsena, o tsene ka pelo ya gago yotlhe, o tsene mo o tlo bone maatla a Modimo gore a dirang, o lebale ka batho ba botlhe ba ba leng around you. Worshipa ngwana Modimo. Ge moya Modimo theoga o tlotlo itlogelele moya Modimo go utlwisa monate wa go worshipa Modimo. There's no way gore o ka nna ka mogare ga batho ba ba worshipang Modimo wa sala o ntse o le ka seemo sa gago. Le wena all of a sudden o tla tshwarwa ke maatla Modimo. O kile wa utlwa batho ba worshipa ka leleme le e leng gore ga o le tlhaloganye, mara moya wa Modimo ona o le teng. Oh, le wena o a tsena bana ba Modimo go theoga ntho engwe o sa belegwang le yone. Ke batla go bolela gore maatla a go worshipa a kgona go fetola motho, maatla a go worshipa a kgona go dira gore motho a pholose, maatla a go worshipa a batla tsotsi tsene ka mogare ga ntlo ya Modimo. But ge re worshipa, moya wa Modimo wa motshwara motho, o batla motho a ne a tlile a senyegile mo moyeng. But ga re worshipa go diragala se re se bolelang ka seZulu se re o go hlabelela go ya mthokozisa o dabukileyo. Nete ga o opela fela bana ba Modimo, situation ya change. Keep on singing. wena keep on worship ka pelo ya gago yotlhe, never stop. Satan o batla o bona o lla a go tsentse ka mogare ga maemo a sello, but don't show the devil your tears. Montshe worship ya gago, phagamise go rorisa Modimo. Le ga o lwala le mo bolaong ba gago, opela sefela pelong ya gago. Ke a go bolelela gore tla re batho ba tlile go go rapelela mo bolaong ba gago, ba tshwarwa ke maatla a o tlabeng a tswa ka mogare ga gago, a tliswa ke kobamelo e o tlabeng o tsene mo go yona. Let us just dedicate ourselves. Re re Modimo wa rona, re tlile go go rorisa, ga gona ope wa tshwanang le wena. Bana ba Modimo, re sekebe ra didimala ka sephiri se se kanakana, ka matla kanakana, ka mpho e kanakana e re e filweng ke Modimo. Keep on worshiping. You will come with a testimony. Modimo wa kagiso a letshegofatse. Modimo wa rona, re a leboga mo mosong a letsatsi lena, go utlwa maatla a go obamela wena, go utlwa maatla Modimo a go ineela mo go wena le go itlogelela mo go wena, gore dilo di a diragala, dilo di a emelela, dilo di dirwa ke matlo yo boitshepo. Tswelela pele go dira tsotlhe mo botshelong ba rona Modimo, go galalele wena, rona re kokobele ka Kereste Jesu Morena le Mori Pholosi. Amen. Ke Bishop Lucky Molantwa mo Mispa Bible Church, 072-135-0708. Amen.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.